zlatestmusic.com.
Brano, Yukufosala, Eo Daito Zambia, alongside Timas Wagalicious, Aston and J, Western Jodero, Yukushwapi.
Muzembu no wananga wakukala Ne ubona nyalo mapala ni matala Usawata eki zampo utala Muka niligami, muka katala Mwichambo kimpo eni file Kunisuma kamuso ushile Hausivi kwa wanana zeni chile Ni mwaku zamaya, mwoni vitile Na nikonsi na rasta Palika nivungata kima gangista Nikoni lukile ya ulu inge pasta Kwa hae nikatopota sina rapista Musavise kubao baba na nivoi Mnanyaha nisavisa buloi Mula mukibi vele hamutisa mavivo Mapodi kadivaka kima nyaloi Nemukalu shange teluba machokwan Lubo kamuso stumbeka msokotwan Luka fita kuyalu na destination Nesina shanka and the Zulu nation I shall never leave Never an end yet. No, never. Hani na kusalela sila. No, never. I shall never live an end yet. No, never. Hani na kusalela sila. No, never. Because man is a snake. Today you can let him go, but tomorrow he will come again bite you.
Nakachenu buku kuwaseba shwile kutimwa hae ya minase nilimuzu waule Mina wongete kuliloli mukondile Simwe nini buku kukimina mubachile Mwale mala luka mifeza mulema Kuna zeni saba ni Julius Malema Haninata wanjivu siu mwanilema Kuna ni wabaka mikona ni mina bakalema Kuzwa kwa wanana inge mulu hatilela Kuti aluka ulela kifo na folu kashwela Madala eba kikushwa luka shwafela Lwa mile musafamu buko na folu kashwela Kimulimu maniaka latafela mina Na koka ufela mubula ya kubavolona Utata mina mulu wananga wanana muli vala Mumu keni nilu na fase lukena Nelikale kalefone lusa wanga batu Inge lusa ziwineke mwakubula ela moto Foku mumane na otwanga ni bulu Tukuhishonda kupula veni bula ile batu Nimuze zulu semu semu inge shaka Abe naziva kubulela anina kalaka Kele nikola fase nilinkalakata Senini sakale skachulo nikalakata Na itombola kushwela faska saka Na misepisa ansa vise sholokota Ani mutu ye muka putela masaka Lumata ni mula uwa mule na luna shaka
No neighbor Ani nagu salela sila No neighbor I shall never live on an NBI No neighbor Ani nagu salela sila No neighbor it will come back and bite you. Because my
yes,
today you
know we blaze it,
you know.
Mr. Musoni,
tomorrow I say,
induna ikuyana.
Who is bad? It's Arthur Busy on it. More fire, baby.
ZLatestMusic.com.